banande wemfethu engaphunyukisa mana mabhoza ngithi bayikhona ngithi uyayikhona ayayikhona yiyo le nqono ayayikhofa nathi sokushosha ayayikhona jomo nemalini ngiyoshesha ngifika yoshesha 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 ngifika angengagijima kahle ngiyoshesha ngifika yoshesha ngifika yoshesha ngifika phela seduze ngiyoshesha ngifika yoshesha ngifika yoshesha ngifika yoshesha ngifika rinyaka kamuka yemabazini idonge bhelinya waphuzele khoneni uyasi omnandi ngobulana byangida abalalele bangalali bangalala amfethe thina manje sasimile angengotyco alinik sheshise baba yosheshe ngifika rinyaka kamuka yemabazini idonge bhelinya waphuzele khoneni uyasi omnandi ngobulana byangida abalalele bangalali bangalala amfethe thina manje sasimile angengotyco alinik sheshise baba yosheshe ngifika
I'm a phone.